Bonfires burning, logs fire bright. your best lovers, baby, ones that went away. Left the little children crying all the way. Straight ahead shuffling, smile. The water flow. Back country shuffle, mellow down the line. My sweet baby, we step away tonight. Back country shuffle, mellow down the line. My sweet baby, we step away. Thank you.
Thank you all. I'm gonna do an instrumental tune for you now. It's a boogie called the School Bus Boogie.
Shake it up and you shake it. down. Shake it loose, babe, and shake it all around. Walk that walk and talk in that talk. At the back door, yeah. Hey, that's curly. Love that girly. She's all right with me, oh yeah. She's all right with me, oh yeah. She's all right with me, oh yeah. She's all right, oh yeah.
Ez volt a mai Forgószínpad című műsor itt a Civil Rádióban, amelyben ma az Iowa állambeli Patrick Hazel and the Mother's Blues Band nevű zenekar ma már igen nehezen beszerezhető felvételeiből adtunk közre egy válogatást. A műsort még két hétig meghallgathatják és le is tölthetik a Civil Rádió weboldalának archívumából. Ezzel mára búcsúzik a szerkesztő Géczi Gábor.
Nilikwana pali Uganda nilipura ina tingi tingi we. Nilikwana pali Uganda nilipura ina tingi tingi wo. Magereti wangare asante sana kunipoke ya malivi zuri we. Magereti wangare asante sana kunipoke ya malivi zuri. Ebu tucheze zote, mchezo wa tingi tingi. Sasa tufanye nini, mchezo wa tingi tingi. Shiro, tufanye nini, shiro, tuime yote, shiro. Hey, ha, hey, ho, hey, ha, hey, ha, hey, ho, ha, watch out, wewe. Vijana wa Kenya na wengi wenu mukienda mbali mutapotea we. Vijana wa Kenya na wengi wenu mukienda mbali mutapotea we. Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we. Ukiwa kijana tembea uone mengi ya dunia we. Nilikwenda pali Uganda nilifurahi na tingi tingi we.
penna pali Uganda ni nipura ina tingi tingi oh. Magreti wangare ya sante sana kunipoke ya male vizuri we. Magreti wangare ya sante sana kunipoke ya male vizuri. Ebu tu chezo zote chezo wa tingi tingi. Sasa tufanye nini chezo wa tingi tingi. Tufanye nini shiro tuime yote shiro. Tufanye nini shiro tuime yote shiro. Hey, hiya, ho, hey, ha, hey, ho, hey, hiya, ho, hey.